Studio Tamani, Nianga kunafunu ye, bamanankana.
Nege kaya tani wolonvila dafara Studio Tamani kumasokono, lamebago ayo bisimila. Niger jamana nyamogo aleka tama Algeri jamana kono ukumachayara kwa sebe malila. Yala obechalabeni kufo Algeri aleni ayasi jamano ni nyokonche wa. Ta menene insuguni nkurala bamako kono nana mwogodo wako nebeka uwele nyinenga. Ndo ansoro obinake sababu ye dadu munifendo kwa ulusongo yele sungolo nyekoro laina. Lamebago ni kunafuni nunomi natente Mariam Kulibalife Mamadou Ouattara negobe alibulu. Niger jamana nyamogo general Abdourahmane Tiani aletara tamana Algeri jamana konana na karidu kadugu jetene na fevre kalo kletan anuworo. Niger jamana nyamogo aleka ni tama inkone senfe anikuluba de wulila kataka. Ale refana fora Burkina Faso koni jamana inkonana na. Kalo damado kasorate teme oka ayasi jamana koni furuku furuku kumbe uni Algeri che. Kasabuke Algeri jamana alukunye malika duru nindo koni chen. Ni tama yana obayira kafoko ben obina sinsi ayasi jamanao aleni Algeri ni nyokonche wa mado kone uhaklina daka. Odoye Dr. Hussein Ben Bambaye alebe uchamando jamanao uluni nyokonche kungula ay haklina munundi Usman Nyalibulima lala jara turio kaufaliba manakana.
Bela jelimba kalama kafo ku Niger anasigi nyongon jamana uchelala gele ya jonjonti ula halami refle watu abiseka adadu chela beni kuma ula jamana uni nyongonche kakenye ni Niger jamana iresigi chugui ula safrugu frugu bimebo mwako ani aljeche ubani unafado besi Niger yerema bulodi nyongoma nunu sahil jamana kodnana kerenkere ni ala lakana kuna sirafe Niger kanafababe ula okumu konnana abiseka ke kula noko ya lai alna madakeneka nga abiseka ke dugula mali ani aljeri gafo nyongonko obetali ke kucha manga akwar dalje bula kulu marfatigu jamana koron fe enfant fe kulu kunkan ko bula ani buda do ni minke mali kunkan ko wrawla kasoro aya mariatu bulu o gele anu folie kan roya do ula o tesika ke inafo abikella dala chowe amina.
Kurawurushi aleka komite international uluko nimbe feka sefawari miliar bisaba anisaba oredo banyumake demela anga jamana kono nyina. Uga kulu nyamogo koni ula sisiki kafodo simfe mwintalino kanyeshi kunafunindilo mawala saka nyafolike uga baroka. Muno kera samba fla animuga aninduru aleni minu bulo dalendo ubulo samba fla animuga niworo. Nicolas Lambert ali uka kulu nyamogo yi ayakilina munu di Mahaman Baba Kuntama aistata jare uka unfali bamanankana.
San bafla lin mugani woro lanyini ye minye ude ka tanyani barawye ni o yanga chakerobe mopti tomoktu ani gaw wa nyoro do fana beke kidal ani minaka anga mado fene benake yino minu mbena uma kodo wurudugu yanfa ale la hala yawla ni kura wurujie malikon nana am gobna jom musaka mina u beta sefa war miliar bisaba ani saba nyoko nana keme keme sara lata ani duru hake u bora ala ina fo awi rebe jine gele ya kala machugo mina wa musaka fana debula nafaka bu ya sanga saka bara chamanke wa nyanga bara do fana taka bulu laje kanjanto sigidala maula aneka ukalakana koke anku kankui kerenkeren yala furuku furuku yegele yala se maminu mamali konnana
binasi do botola mopti kuy kunda direka o koni firila lak debo ale konona na o kera karishu o kuna funu koni ayira ka foko shutan ani woro uluko ni seraka ye nyini nu ko fe wa cheni chama koni do na mo kuna asefe kuna funi dilado ulufana ayira ka foko fieni wuli la ji san fe ore wale mi ngacha ni wati na ji san fala la lak debo konona na nyini nu uluko ni besina.
Studio Tamani ye fondation irondele ka barabolo ye malla ni urtel ka de menyonyaye mi sengoroma donendo Union Européenne fe Suisse Royaume-Uni o lu gouvernement fe ale ni coopération espagnole
Bamako suu ni kuraje ni mikera karika duguje tenena uko ni kera sababu ye kacheni ndu jagukela chama kuna chama era kunkele ndu kata ukumfa minena obeje ni na ni sungalo nye korola ina yala ni suku jeni kololo bina se dadu munifeng ulusonga mafaba kona nana wa hakli na mindira se kukante fe ni aleye yere don kulu nyamogo danga flana midini suku kona nana ale hakli na mindi lala jara turema anga jakula me.
Pourquoi nous avons eu le chaman de Kumbe, 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 nous avons
Bedansigi anga bila selula au niche aga kulomajola.
Mali ye ɲangili sariya sun kura min ta desanburu kalo la san 2024 na, sariya sen kura dɔw tar'o kɔnɔ walasa ka ɲangata min be ta ka ɲɛsin musow walima cɛw ma ka se k'o kɛlɛliw sinsin. O sariya si ɲɛsinin be kɛrɛnkɛrɛnnenya la jagoyajɛ ma. Sariya kelen don ka jagoyajɛ kɔ ka kɛɲɛ ni sariya sen 327 fɔlɔ ye. A yirala k'a fɔ wale ye waleya min be se ka kafoɲɔgɔnya tɛmɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ k'a sɔrɔ dɔ ma jɛn'a ye, i n'a fɔ fangafin sira fɛ, bagabaga, degun walima balana sira fɛ. Jagoyajɛ ɲangili dɔgɔman ye san 20 kaso ye ani sigidabila k'a daminɛ san 5 ka taa bila san 10 na. Nin ye wele kan ye min bɔra Avocat Sans Frontières Canada ka projet JUPAX yɔrɔ la n'a musakaw bɔra Affaire Mondiale Canada fɛ.